ahlale emzini akhumbule ekhaya. Sahlale emzini akhumbule ekhaya. Akusahlale emzini senyamkhumbula umntanami. Akusahlale emzini senyamkhumbula umntanami. Uwatashiya abazali ungavumela umntanami yena.
Abazali bangavumela umntanami.